Radio. Olio tejaja, lero nkedenga nkulobozaako, nkute baido, na kitabo nzize nkubuzeko, mbadenga mpulira bubi okumpita ng'omuzzukulu, kakano nze nkyeyise kuba oli muntu mukulu. Nazaalibwa myaka enaawo ng'omaze okuwamba, ngamba 1990 mwezi gwa Januari, ndi mujivu nsomyeko, era ssebo nnatikkirwa, newankubadde bwe namaliriza emirimu jambula. Ndi mwana wa wano ssebo Uganda gye nkuzizza, enkima yampa akubeera ekirevu nkuzizza, nkulidde ku mulembe gw'onsomedde ku mulembe gw'ompasizza, nzadde ne badogo ku mulembe gwo. Kankitwale nti onkuzizza kuba ebyaddala mmanyiggwe, ssaaliwo omujenkaaga 7 n'8 maama gye yatunyumizanga bwali bwadduka kiwamba bantu bw'era bangi baatirimbulwanga. Twabiwakanyanga banyumyanga tusekanga, bwe twakula akasiira baate naffe twabisanga. Oyinza okuba tomanyi nti abazzukulu bawambibwa, oyinza okuba tomanyi nti abazzukulu battibwa, oyinza okuba tomanyi waliwo n'ababuzibwanga bwo, oyinza n'okuba tomanyi bangi mu makomera abakyaliyo. Abamu aba bakubralezo be bagenda ne ku zooli, basobole okumanya gwe banaalonda ku lunaku luli. Tiyagasi n'aseka, amasasi ne ganyoka, era abamu basulayo mu nkomyo ne batadda waka. Bw'owagira ssentamu wano ofuuka mutujju, obeera na byakulwanyisa ng'omukozi wa ffujjo. Tobeera na bisaanyizo bw'oba ovuga ekidduka, era ofuuka figa nnene nnyo wanaemenya amateeka. Emmotoka za poliisi yeggwa zikuba amayinja, ofuuka mubbi wa busimu nga n'ensi ekubanja. Gwe wekafuuka ow'emize emibi eyo mu sosayate, olw'okuwagira NUP nga politiko pate. Kati nno jjajja ke kaseera nze nkubuuze, abazzukulu onaasigaza bameka abasse omukka? Bibuuzo tulina bingi era nga sirina nzekka, bavubuka bangi kati tubulwa n'ekyokwebikka. Obulimu tutetenkanya ne tutondawo ne ku bwaffe, emisolo ne gikonkona ne gikuba koodi ewaffe. Tusasula naye ate era bwe tuzibwayo bazibba, bwe twekalakaasaako ng'abwe emiggo batukuba. Malwaliro twagavaako wano teri madagala, abasomesa abakoowu okusomesa tebakyayagala. Twadda ku bupapula naye era odi zirema, kasimpasa nga yakoze duroono tulo tubula. Bwennyumya ebituluma mwana n'amaziga gajja, eky'obugagga twasigaza kimumaanyi ga kisajja. Kati jjajja simanyi oba okyajjukire byakulwanya, abazzukulu otugoba ne ku makubo mbutudde mu bbanya. Demokrasi egwo mwatusomesa kati ate mulala, abazzukulu bwe mwekuliza kati musambira ddala. Tewali nsobi bwe mba kati nga sikyakuwagira, naazina obulungi bulijjo era atera n'amala. Nkussamu ekitiibwa kyovola banze sivodde, nakuzibwa nampisa abankuutira okutya abakadde. Oli muto munnaffe watugamba waliko jenzi, ne bwankubadde nze nalowooza otegeeza JZ. Anti another rap watusaba kofe yesevo, kati ata another 45 bamutugamba nosevo. Tewali hatred sevo, tukwagala nnyo. Police brutality ne corruption bingi nnyo. Tuwa omulala akivugemu, kale bobi akikwatemu, naye era bw'akola ebyo byebibuna yakiveemu. Awo mmanya demokulasiya etuuse mu nkola, akalulu bwe nkasuula mba mmanyi nti kagenda kkola. Kyovola bafulaga mpanika na mutima gumu, ne bwonkuba essasingwa wansi ne ngiteeka waggulu. Bwe ndifa nsaba mugituuze ku ntaana waggulu, eggwanga lyange ntambule nalyo okutuuka mu ggulu. Nga mmaliriza ebbaluwa eno nkusaba jjajja, abazzukulu bakaaba ate bangi baakukyawa. Basaasire tobatulugunya, be wasiba obate bawuute ku ssupu nga baakomyewo bazimba ensi. Ensowere kwagala muzeeyiye ku ggwanga ku bbwa, tompita mu State House sigenda kujja. Bandabire bayimbi bannange b'owa ku kasente, 15 Januari eyo birthday yange. Nsigadde nze nsubuga rap journalist, abamu bampita storyteller omwegasi. Abazzukulu bakutumidde bali innocent, yours sincerely, Saint Nelly said.